Nesiga mukama kalabantu banamkolachi nesiga katonda wange abo mubiri banamkolachi bamala bisera banumba zesi sobola kugwa kachibalume kuba mukama tachanyi musa omutwe ogwatondebwa okwambala engule tegusobola teguyinza kugisubwa gwe ne bw'okola fitina ne bw'okola obuggya waba katonda yagambye kiba kiwedde engalo ezatondebwa okwambala zaabu tekisoboka teziyinza kukiremwa ne bw'okolima obumala biseera waba katonda bwe yagera era bwe kiba nesiga mukama kalabantu banankolaki nesiga katonda wange abomubiri banankolaki bamala biseera banumba zesisobola kugwa kakibalume kuba mukama tachanyimusa ekisa kya mukama bwe kiba ku muntu tosobola toyinza kumulwanyisa ne bwekigeza olituuka nokoowa bwaba katonda amumanyi tasobola kuwa omutwe yatondebwa ng'aliba mugagga tosobola toyinza kumulemya ne bw'omunyaga kale ne bw'omubba bw'aba katonda yeeyamuwa erabiridda nesiga mukama kalabantu banankolaki nesiga katonda wange abomubiri banankolaki bamala biseera banyumba zesisobola kugwa kakibalume kuba mukama tachanyimusa erinnya eryatondebwa nga liriba ly'amaanyi tosobola toyinza kulyonoona ne bwekigeza olituuka noswala nga by'okola ligwe byongera kulinyweza enkola ya mukama yeewuunyisa bw'oyagaliza kabi yegwawo omukisa otega n'emitego mukama nategulula kuba yagamba nti ekigere kyange tekyesitale ku jjinja nesiga mukama kalabantu banankolaki nesiga katonda wange